wabya Tinja kukulina siriki Kutuka yonga kwa kuchitanda kisimile Kave mitambu janda kamaso Najengu tolu chivama zotu siba Kabamba zimuli kutapu Wenano tonyango kwa kuseminti mkambwa Kwe mungu na malakiriza Jena vana zanyi wa chinda banzi zeye chikola Kazima kakaye vanake Kuvasati akabala galanga mwenye kukwa Nafene tubango mwana Wono limba nje mese ya tuteri nyo Kajoli kuchitando lota Koya galate yuma kumuno Kasa kanya voli vangase Zitani asote kungeri kechana Salo mutu kane maso Newe ntandi kila za lingu zemu Kose ngeri jenino mwana Yara nyambo kulimba limba Mwami wange munage nkomyewo
Nange nganyi kubanna kwegayirira lulinga nawo kana Kati esawa meyagale kunkukombere kupasi Nekanya namba yabawala bangi kye musingo kozesa Bawo mwisa mu amasongoza ndi mutobongo babalinze fafa Nojja weerabira nti omukisa gujja lumwaba oluzaalako nga bakwesamba Mwabasoma mugende maso ngamba bali awaka bayamba maama okwoza Omukazi ekitiibwa musajja olaba ne kwini omuntu w'ekitiibwa aba naye Omuwala omulungi ku lwange walisimya omuno omulaga lwatu abakuzaala Tukwawule ku malaaya owone n'aba bakuyisaamu amaaso Okuyiya mulwawo nnyo nnyo ngamba abawala abadibira ku by'okubeddya Nibakulimba ebizigo sabuni obuntu bwa kawoowongo N'okulungulawo emyaka nazzo olw'ekizibu ekimumalidde akuumye Ate buli abakyala tebadda nkola y'abaami kasita amala atya okufuna Baana buli mwaka tegudda buli oluziba ng'olagamu okudda buzeeyi Kati laba ekivaamu ozadda akaana gy'okagaba otandise pulaani oba nnaani Akaana n'okazunza mmanga abasajja n'obavunanga bakeepenanga mupiira Abaali beekomba ebbeere kasi tozaala nga bakunyaza mbwa tebadda Kati ono andeetedde akaana n'ekiraga nti ddala nkazaala siraba Nyabo sisaala bakumbusi oba wamanya ng'olubuto lwange ebbanga eryo wali mu nsi ki
Bampulira, kichisitu yanjogera keye vitatuka Unatuka n'olubuto era kezala lindiridde mwana munona Chokana soso kamala tata kachimanya nti balwanira n'omwana ngoba mchika Batenze kufata nyone yakalira kwe mukwano sabuntwale
Nyabe ekyo kiroto kye nalaba konze kyammalanga okukakasa Ekisooka wawoomerwa nnyo ssente abaguzi b'emmwanyi w'abatabaza essanja Mu nsi eno tebakyazunga batyo kyakunkooya n'ondabiikira ng'ezzike mu zzu Bw'oyogera nange onkanga oli nsweera ddala mu butuufu obujja Kyokka wammala nnyo amaanyi essuubi lye nalina ne ndikwasa mu ngundifuna Nakulaga nnyo ekwano ennusi y'obwavu n'enkuleetera ng'obutayaga Abakulimba onsuule ne bwe nkutwala kati baliddamu era okunona ndikusibanga mbwa Ndekera obulamu mpeneke nninako kendabyeko ng'anyi aba uliriza musaleo mtu gwena sabatu fumbiligano inga achari echari chikugana siraba yalita somati suguru fizo zita kati okomekereze nseno jibunye ne kumanya okomye wera nzembera msole owedde na amanyi kusayizi ya mususi omwana wange gwentwala una dunia na bawulu banjo nifuna genda chiri muka mwako chiwandi luli wampisanga atalaba kati okwami otambulira wansinga munya atakola chichamu uve wano sakuondera na chimanya wafumbirwa da nali nkwagala nnyo nakamya omukwano gwaffe n'okuyiwa mu obutwa mu buntu ne gujja gufiira manyi ne nguziika futi ezituukako mu nkaaga kale kulivaawo okudda mpozza amazuukira nga nennyini nsaatuusosala omusango ensobi nze siina nsaba ne mungu ambeere mwana munnange ono addeyo gy'ava abeere miremba amiina nange onsabire nnyo essaala ngumire mu buwulu obutatabaza ndwadde tosaasiranga mukyala kaaba omuwala abadibira ku mpya zzoole gw'omulumirwa abeere mufu okaze kaabwe bwakibalamu ng'afiirwa sifugibwa musajja yekyasalawo yeeyombekera bawaanyise nga ssente be bagenda abamaaso obwana obubunya ekibuga nga nnyina akazaala tekalaba okabuuza kitaawo eyaani kye kaali kuzzeemu nga kakusaba tepaani njale kali bubi kakitange ne by'okabuuza ebyo tekabimanyiiko mayitire omusango ogukwataani gwali kutte mukyala kuba akimanya nti muzadde mu gundi ono obuzibu we bugira okuleeta zisinga mu kwaya mugende muwere nga bataano omuntu akufaananya aleewo amagulu gasimbwa mu bagabanyamu ng'ente ne bijja bimuzannya bbaati n'abula atwala n'amulekera nsi kyokka tubonyebonye nnyo mu by'ekisiwa tebye mutegeera ne mwezza ne mbayonka nali wananneegayirira dde katira bagyentuuse mange etano banga bukyatuzaala gw'obukowo bwakuvaawa kukaana akamwoyo k'olalange n'effiga y'esaana balaaya ku bulungi bw'olinako olidiba otya mukama yajja n'akubumba n'ojja onyumira kulengamyera ne mubbaala nga weenyiseewo bakasitoma obatuza mwenge nze obulungi bw'obunsusseeko ndi nnyama ya lwo olinkubya n'empi sikaabakyala